maamul ka degmada Buurhakaba ee gobolka Bay ayaa wado dadaalo lagu ballaarinayo dhulka eleboorka Buurhakaba oo lagu wado dayactir iyo dhismo si ay caqabad ugala kulmin diyaaradaha doonaya inay degmada keenaan adeegyada bulshada iyo mas-uuliyiinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana ballaarinta eleboorka ku soo aaday qaar ka mid ah beeraha iyo sida gaarka ay u leeyihiin bulshada degmada, taasi oo maamulka degmada kala hadlay inay dhulkooda ku wareejiyaan beddelkoodana la siiyo beero cusub si ay noloshooda sii wataan. Ugu horreyn guddoomiyaha Buurhakaba Ibraahim Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay dhulka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Geegma tegnaa garoonkii degmada Buurhakaba ayaan tun hawadni yaa mayha ku toosay beertun ha ku toosi dadkii lahay may ka ballagnay ka helini antii oo misgeed intaha ka baas una dhiibna oo geega ku wareejina yaa ka ballagnay beertunna mayan ballanqaanay walaa qiimishee beer kale intii haraasidaan oo beesidii la sii doona degmada Buurhakaba haddii una maamulka iyo saraakiishana la Allah haddii una dhimana dadka Buurhakaba saddex buurad ee may ogaadaasana garoonkan oo beertun ha galahay may ba ka ballanqaanay dadka beertun lahay anti beer kale aan gadna yaa ka ballanqaanay nan alla nankii noo dambay la Allah haddii una dhimana may la fadaa beertun nankii noo dambay ama xilkan degmada qobada ama xilkalahay ama insheerada xilkastahay may fadaane haddii uu nunuway beertun nankii lahay qarashi anti nagnaga wili qarash ma diibna laakiin qarashki ka ballanqaanay intuu nu diibano ka ballanqaanay may baa ka gadnay hadda iska fahamnay beertun misgeedi ka bahalahay garoonkii ha ku toosi garoonkii ha ku toosi maadaama garoonkii ha ku toosi dadki iska fahamni oo raali in raali shoo ka diibideen misgeedi oo ka bahas diyaar aan anti diibna waan ka helini laakiin may dhimana beesidii beeraha raasidaane narheen anti beertaas una gan dad binaadigaana la dhimado kor may ba fadaane mas-uuliyiinta gobol iyo degmada tiyo nanki una noo dambayo saddex guurada ka jeeda haddii una ban may la fadee una dhiman amna nuwaay eedin alyow oo tuulid arraa ee degan garoonka dhinisha degan oo tuuladaas degan ay noo dhiibay beertis ay noo dhiibay haddii uuna dhimana naftu una mahayn ilaahay yahay insha allah tacaala wabillahi towfiiq.
Dhanka kale qaar ka mid odayaasha deegaanka ayaa ka warbixiyey sida ugu qanacsan yihiin iyo sida ugu hogaansan yihiin amarka maamulka degmada Buurhakaba.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Degmada Buurhakaba gobolka Bay dheerta gadoomaha Buurhakaba ka maday anii usata isla roogna beerti miskeed ku roogdi eeda alow eedagaa leh anii dhiibidi garoonka ka toosi garoonkii aan dhiibsi degmada dhow anii qan fahe gobolka eelay Soomaaliya dhow aan tiidiya kale ay ka ballan qaaday gudoomaha deesamow isan dheer iyagoo ballan qaaday anan ballankaas ani dhiibiya oofi fikirun faasta